Israel ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku hayso xadka Gaza iyadoo ay sii wado duqeymaha ay ku hayso kaabayaasha dhaqaale ee Hamas ee Gaza. Arrintan ayaa timid kadib weeraro aan hore loo arag oo ay geysteen kooxda Filistiiniyiinta, inkastoo ay ku hanjabeen inay dili doonaan lahaystayaasha. Magaalada Washington, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku wajahan Israel si uu u muujiyo midnimo. Diblomaasiga sare ayaa la hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka, iyadoo mid ka mid ah arrimaha diblomaasiyadeed ay tahay in laga hortago rabshadaha ku sii fidaya qaybo kale oo ka tirsan Bariga Dhexe. Matthew Miller waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda.
Xogeye
Blinken wuxuu u safri doonaa Israel maalmaha soo socda si uu si toos ah ugala hadlo saaxiibadeenna Israel xaaladda meesha ka jirta iyo sidii aan ku sii wadi karno sida ugu wanaagsan taageerada dagaalka ay kula jiraan argagixisada soo qaaday weerarada gagaxa leh. Taageerada aan siinayno Israel waa mid aan leexleexad lahayn.
Our support for Israel is unwavering.
Saraakiisha Mareykanka ayaa ballan qaaday in Mareykanku uu ka taageeri doono dadaalada lagu doonayo in lagu soo daayo lahaystayaal la qafaashay intii uu socday weerarka Xamaas. Muwaadiniin Mareykan ah ayaa ka mid ah maxaabiista. Matthew Miller ayaa mar kale ka hadlay.
There are a number of countries who have the ability to deliver messages to Hamas, and we have made clear to those countries that they should first.
Waxa jira tiro dalal ah oo awood u leh inay fariimaha u gudbiyaan Hamas. Waxaanan u cadeynay dalalkaasi inay Hamas ku booriyaan inay si degdeg ah u sii daayaan dhammaan lahaystayaasha. Iyadoo Israel ay muujisay inaysan doonin in wax xaqad ah lagu sameeyo dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis lagu caadiyeynayo xiriirka labada dal ee Sacuudiga iyo Israel, haddana weeraradii Xamaas ee dhowaan dhacay ayaa adkeeyay dadaalada diblomaasiyadda heshiiskan sida ay falanqeeyayaashu sheegayaan. Seth Jones waa ku-xigeenka sare ee xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah.
The current outbreak of war will likely set that.
Dagaalka hadda qarxay waxay u badan tahay inuu dib u dhigo arrintaas oo ay ku jiraan dibudigada waqtiyo. Micnaheedu ma aha in caadiyeynta xiriirka uu baaba'ay, laakiin waxaan filayaa in hadda diiradda la saarayo dhinacyada kala duwan ee dagaalka laftiisa iyo gargaarka Israel.
The war itself and aid to the Israelis.
Mareykanka ayaa sheegay in raadinta heshiiska diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Israel iyo Sacuudiga uusan bedeli karaynin xal laba dowladood oo wax lagu qabanayo baahiyaha shacabka Filistiin. Laakiin haddana Xamaas waxa uu ku tilmaamay inaysan matalin rabitaanka sharciga ee dadka reer Filistiin ah inay helaan, buu yidhi, dal madax bannaan oo Filistiiniyiintu ay leeyihiin.